Jesu ugcizelela kakhulu bomqoka bokholo. Kumbe sikhulume ngqo sithi ukholo lwethu kuye, ithemba lethu kuye. Ngokukhethekile ezikhathini lakhona kunzima kithi ukwenza lokho. Angiqale ngikubingelele phela ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibonelo bithi wakangema ongumntomo kaBenedict weChristian Networks. Le nkulumo yenza ukuba kube yinkinga impela lokho. Angithi thola ukuthi ufuna ukukholwa ukuthi uJesu ayiveze ngeyikhathi omdinga ngazo. Kodwa kulezo yikhathi kanye izinto zibukeka zingenakwenzeka la khona ukholo lwakho luba olukukhohlisayo. Ungakhathazeki, awedwa kulokho. Indoda endodana yayo yayikholwe idimoni ingakwazi ukukhuluma, ihlala ihlushwa ukubanjwa isifo sokuwa. Yamletha kubafundi bakaJesu kodwa behluleka ukukhipha idimoni kuyo. Okwathi uma uJesu efika akazange akujabulele ukubona lokho kwehluleka kwabo. Ngoka Mark 9:19 waphendula wathi, oh sizukulwane esingakholwayo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezela na? Iletheni kimi. Yini le yenza uJesu angajabuli? Ungabi nakholwa. Manje ke nawe uyifa icathulweni zalo baba, uba nokuzethemba okunjani kolwakho ukholo manje emva kokuzwa lokho kuthethiswa kwabafundi phambi kwakho? Ngakho le ndoda yathi kuJesu laphaya kuMark 9:22-24, uyiphonsile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise, kodwa uma unamandla okwenza utho sihawukele usize. UJesu wayesethi kuye, uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa size ungakholwa kwami. Kwakunegebele ekukhulu phakathi kokwazi ukuthi ikuphi uJesu ayengakwenza. Nalokho le ndoda eyikholwa yona ukuthi ikuphi angakwenza. Lo baba wayeklebhukile ngaphakathi, wayefuna ukukholwa. Kodwa kwakunento ngaphakathi kuye eyayimenza angabazi. Okwathi ngenxa yokuxinwa isidingo kakhulu, wezwakala eqhuma ukumemeza, ngiyakholwa size ungakholwa kwami. Ngokubuya kwezinto ekuqhubekeni kwakukhombisa ukuthi lokho nje kwabe kwenele. UJesu wayizwa le ndoda qede wakhipha idemoni endodaneni yayo, yahambi ngokhululekile. Ukholo lwethu akuchazi ukuthi sekomele lube perfect. Okwakho nje luvuma ungabazane lwakho kuJesu, lokho kwenele kuye. Futhi ilona kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh. Sothokoza ukuzwa kuwe, but meanwhile ukulungele ukuthatha ucingo lwakho. Inombolo yethu yeWhatsApp ithi 0677060077. Angiphinde 0677060077. Inkosi mayigcine.